siku ni kumeditate. Kila siku, kila siku ni kumeditation. Kila siku ni kumeditate. Kila siku ni kumeditation.
Yeah, yeah.
You wanna meditate.
Sikende chain.
What's up? You wanna meditate.
Sikende chain.
We vibe in a pandizia. He vibe in a pandizia. He vibe in a pandizia. 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 He vibe in a pandizia. Ha, hey, ha. Pandizia. He vibe in a pandizia. Pandizia. Pandizia.
Twende, tuko na vodka beer. Tuwezi kosa bali. Tunafa kuchana mbona ni sao majani. Mashore wapo wamedropiwa na gare. Guess vile na feel na skin kwa nyumba. Zishuke, katalika kesho ukumbushwe. Leta mzinga kote irudishe. Ukiona walipuki, wakatishe maji wakatike. Dakika 5-2, goje kwanza nbadilike. Wakatishe maji wakatike. Dakika 5-2, goje kwanza nbadilike.
Kila siku ni kumeditation. Kila siku ni kumeditate.
Sikende take.
We vibe in a pandizia. He vibe in a pandizia. He vibe in a pandizia. 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 He vibe in a pandizia. Pandizia. He vibe in a pandizia. 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 Love for the reggae dance hall. Girl make a move and pose. Select how me check his okumba. Tumezi washa tunazima na chrome. Adesa tulipata na dunda ni kona kasheri. Kucheki wada vile kwanza kakoveri. Ala kwa gabado na bishite keki anaito fei. Everything alright anasema na sei.
Kumeditate. Kila siku ni kumeditation. Kila siku ni kumeditate. Kila siku ni kumeditation. Kila siku ni kumeditate.
Sikende chain. Washa kip. Washa kip.
Una meditate.
Dokende chain. Duh.